ngiyashiyeka uma ngigoja, wangidalela ibhelasi yakhe, yaringa uma ngimdonsa, wasephendula hello, naselachokheka izosho, ufana gugugugugu, lokhwini uxabhisa inkotha, lokhwini ugcwele ukuthi unkotha gas uhleze washa, and ukhwini ugcwele ukuthi unkotha uskema bona unkotha, kahle kahle u-attention gum, ngenza u-action, nabo lova bathinele mana ngene space.
Sengazengwayinteke kanje ibhori tight ubuhle mnaka mntwana cela ungivale esh lapho ngisho ngenhliziyo ngibona ngathi ngidlala imfiso ngaphakathi ngikhishe isililo kanti zonke insuku ukuthi ngizobona ngishele noma iwayinestand emacwaleni ngihlezi ngigebhele hayi ayakwenzeki lapho kubona daily kathi mhlamba ma ngakubona nasephupheni bese siba bangani abazwanayo masengakutholi ngihlezi ngiyikhohlisa ngithi one day eke ngingakutholi ne-movement angiyenzisona sizathu sokuthi ngingakutholi eke ngigcine ngokubingelela ngisazobamba lingashoni.